body. Like you alive.
Yo, Mom, you went crazy on this one.
She got a corporate body. We shake for telling her daddy. You need that Cristandi. Sikuni kuna mtole uradi. Ambia usani min kopadi. Mboka chon body. Waljaribu sana kustadi. Amwezi tukopi itikadi.
Mnajua, mnajua mjaini sumboa. Nasjai finesi ni dua. Nakupia mchini ya ijua.
Kwa jungle kuna ndovu kuna mwewe. Nikifika usichelewe. Badaini mina wewe. Nakuchambua kakitabu. Utanisoma unielewe.
Utanisoma unielewe. Exam, hongam, amehang. Wezielewa hinia.
Corporate body, ushaipitana na daddy. Yunita Kristandi, siku nikuna mtole uradi. Ambia usani minko padi. Mboka John body. Waljaribu sana kustadi. Amwezi tukopi itikadi.
Mnajua, mnajua mjaini sumboa. Nasjai finesi ni dua. Nakupia mchini ya ijua. Mnajua, mnajua mjaini sumboa. Nasjai finesi ni dua. Nakupia mchini ya ijua.
You know my stays amazing. You know these streets is greasy. Money talks, believe me. And honeys want these babies. ASAP and Riri. Lay flat, I'm leading. Lace traps, I'm eating. Like face flat, I'm beating. Let me taste that, no vegan. I don't waste that, I'm a heathen. I just eat facts, believe it. Like stay back for the evening. Made back for no reason. She make that so easy. She corporate, so more flex. No more stress is needed. Like Offset, she obsessed. And on next, deleted. Never raw sex, she honest. And so blessed, I mean it. Like,
I feel alive. Shorty my type. Pull up tonight. Do what we like.
She got a corporate body. We shake for telling her daddy. You need that Cristandi. Siku ni kuna mtole uradi. Ambia usani min kopadi. Mboka chon body. Waljaribu sana kustadi. Amwezi tukopi itikadi.
Mnajua, mnajua mjaini sumboa. Nasjai finesi ni dua. Nakupia mchini ya ijua.
I feel alive. Shorty my type. Pull up tonight, do what we like.
Badaini mina wewe. Nakuchambua kakitabu. Utanisoma unielewe.
Utanisoma unielewe. Exam, hongam, amehang. Wezielewa hinia.
Corporate body, ushaipitana na daddy. Ambia usani minko padi. Mboka chon body.
Mnajua, mnajua mjaini sumboa. Nasjai finesi ni dua. Nakupia mchini ya ijua.
I feel alive. Shorty my time. Pull up tonight. Do what we like.